Ashbe, Blue Royal. Acho antes do babado. É antes da chuva, né? Antes do telefone.
Yo, la chonela no ke la mtlanje ngondisa ngenginyeke phela mujola na mele wazi wangishiya ngiyabuye senenze impendala nvithikile senamasekeni ngathogoga abadala mele nibhalise impesheni la chonela no ke la mtlanje ngondisa ngenginyeke phela mujola na mele wazi wangishiya ngiyabuye senenze impendala nvithikile senamasekeni ngathogoga abadala mele nibhalise impesheni omunye usihlama wethekeni waseshaya moyo wangishela ngajola naye ngimbona phela ukuthi akanandoda unesiphongo esikhulu futhi uthanda nokuphapha kanti uyilezubelimbe kuthanda amadoda futhi unomkhaba izinqa zakhe load shedding ziyahamba aphinde ebuye usefana no-dustbin abafana bachithela kuye wonke amadoda wamshela uyena osuke ezamele nabangani bakho babenza islim uphelile abakutheli imlenze ibheke emaceleni mumtshela kalaleli kodwa esigele uyaphasa abafana bafeza amagoli usubhema nensanga amatanoni engando wabheki namadoda uyawathanda washintsha njalo njengamaphenti awusadunusi uma uchatha izinqa sekho sunesishwapha yonke into ephostayo isili hlezi ngamadoda usakude ukuthola umuntu ozokuthanda ngoba unuka nesihlama nobuso bakho bumbe engathi ngakudabula ngempama lakushonela nonke namhlanje ngizondisa ngenginyeke phela mujola nami mele wazi wangishiya ngiyabuye senenze impendala nivithikile senamasekeni ngathogoga abadala mele nibhalise impesheni lakushonela nonke namhlanje ngizondisa ngenginyeke phela mujola nami mele wazi wangishiya ngiyabuye senenze impendala nivithikile senamasekeni ngathogoga abadala mele nibhalise impesheni ngiphinde ngichaze ngomunye wasezwelisha naye omumbi futhi ngathi xoxa uthanda nokuphinda amaphendi uyaphuza uyaminya isitudle singaphele emaphathini mina bengeke ngichome ngawe ngoba ngifanela nembuzi wangenza isilimo angikuthande nasidudla futhi unopeda ngeke ngikuncenge futhi uhambe ngathi ulimele ishwapha sesidudle simnyama phela siyahlekisa wena mele ngikunabise ngoba usungijwayela amasimba unuka nomlomo sekumele uzwane nesiqubho phela yangitshela indoda yakho nokufika kuyo ungagezile muthanda ulanda umalume wakho naye ngimdonse nge-anda nomlomo omkhulu futhi mube ngathi uyakhala le vesi ngimfake iphathi wena ngizokudonsa ngamakhala nimbali uyayithanda ingakho ngizokudonsa ngamakhala amadoda akho maningi nayikhakhuletha bobala mohlulwe lobo ugijima uye kubona uhambe uyobala ngishonela nonke namhlanje ngizondisa ngenginyeke phela mujola nami mele wazi wangishiya ngiyabuye senenze impendala nivithikile senamasekeni ngathogoga abadala mele nibhalise impesheni ya suqedile umsebenzi bafana phakamisa abafowethu lapho edashe ngiphila nabo osidabo okutsazi omike baningi kakhulu kodwa ngithi saluthi bafowethu oqaphela obongani izo zonke izinja zami lezo yizo bafowethu.